gbakwala hold up si ya bros ogidi na-eme ka eme mgbakwa n'ụzọ na nwere ọtụtụ ụmụtụkwụ gị n'azụ ya nwere nsọ wee wulite n'ụba n'ime gọta nwere nyere ya ka dọpụta ya ọtụtụ mmadụ wee gbakọọ jụọ ya ajụjụ ajụjụ ya Mr. Man ogidi bụ nsogbu a ajụjụ mere na ịnweghị ike ịma na mụtụkwụ gị n'azụ anya oke mmadụ wee chefuo onwe ya maka Delaila kụrụ ya duga duga Delaila emeela ya pọpi sokwabia o Gideon sokwabia o Moses sokwabia o Daniel sokwabia o Elijah sokwabia Elisha sokwabia o Jeroboam nokwaya Seraphim nokwaya 24 elders
Ika, 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 Ika,
Nigeria.